Nkwa asɛm brɛ ne onua ɛbrɛ aso sɛ wobɛtie nkwa asɛm. Ɔmɛdea sɛ wobɛfrɛ obi bi ɔbɛn wo no wase wɔ sɛ nkwa asɛm ɛbrɛ du. Ɛyɛ mo somfo Akwa Hayford ɛna ɛne mo bɛkyɛ asɛm yi. Onua a wotie me mɛsrɛ sɛ ka kyerɛ wo nua na wo nua so nka nkyerɛ wɔ foforɔ na ɛnyɛ krado ntie nkwa asɛm. Ɛbɛbɔ mpae adomfoɔ no mu bɛhufoɔ ɔmada wase bible tiefoɔ gya wo nkyɛn na akra nyinaa ba yɛda wase sɛ wɔ mayɛhu no nnɛ yɛbɛsɛ sɛ bɛhu da foforɔ ati sie yɛsɛn hu naawotwe foforɔ bosom foforɔ ne afei ne mfie bebree foforɔ biyɛ adwene ne yɛnte aseɛ ni afade na yɛhunu w'asɛm mu ɛda wase ɛnwade yesu kristo din mu ana bɛbɔ mpae amen. Ebi yɛ musomfo Akwa Hayford ɛna me ne mo ɛkyɛ asɛm yi. Ɛndɛ asɛm yi ɛfiri Lifeway Media Ministry hɔ ɛna yɛde brɛ wo. Na asɛm a me ne wo bɛkyɛ no, mato ne din sɛ Seven Last Statement of Jesus on the Cross. Nsɛm nson a Yesu Kristo ɛkaeɛ ɛbrɛ a na ɔwɔ asɛnnua no so no. Ɛnti yɛkra do na tie Onyankopɔn asɛm. Ɛhrade Yesu Kristo ɛhu amanneɛ bebree. Atetie ne ɔhaw ne amanneɛ a ɔfaa mu. Na nnipa yɛ no ɛkayɛka deɛ paa. Yesu Kristo baeɛ no, ɔbaa sɛ ɔba bɛgye nnipa nkwa. Nanso nnipa angye no andi. Ɛma asɛnnua no so no, nnipa bebree ka nsɛm a yɛfrɛ no sɛ ɛne sɛ yɛka kyerɛ obiara. Duru baabi no, nnipa ka sɛ woyɛ Onyankopɔn a ɛba mpa a gye yɛn nanso gye wo ho bapapa wɔ nyinaa wɔ mu wa na ɛsiane sɛ botaeɛ a na ɛsi n'ani so ɛne nti ɛma ɔde kɔɔ asɛnnua no so ɛna na yɛfrɛ no sɛ ɛwɔ n'ani soɔ yɛfa no sɛ yɛ mene wo mmienu ɛna amanfoɔ ɛdi ani saa ɛwɔ saa tibea a yɛkɔɔ mu no a menyɛ hyeɛ sɛ me ne ɔmmienu nka yɛde saafoɔ no ho bɛkyɛ wɔ mu nanso ɛwurade Yesu Kristo a ɔbɔ nkwa na ɔbɔ adeɛ nyinaa no ɔyɛ n'adwene sɛ ɔnka hwee ne mmom no ɛberɛ a ɔsɛn asɛnnua no so mpo no ɔhu adasamba sɛ ɔyɛ mmɔbɔ. Nnipa ni agye na deɛ ha me wɔ saa asɛnnua no so na ɔkɔɔ soɔ no, wɔn sɛ yɛde wiase amanneɛ nyinaa bɛto no so. Sɛ mogye hwie guo ani hɔ a nkwagyeɛ so nso bɔne fɛfirɛ ni hɔ na nkwagyeɛ aba. But na nipa no ɛni agye ne yɛ boo se mmerɛ de biara na meka m'asɛm sɛ sɛ wo mu sɛ obibini bi ani agye a nipa tuntum ani agye deɛ na ayɛ sɛ ɔnua ho akyere no nti ama yesu kaa sɛ monso mo ho ɛne mo mma na mombɛsome na eduamono mpo ɛna moyɛ ne sei na eduawuyɛ wode ɛbɛhyew koraa bane nyina akyi ne yɛnte asɛm a ɛwurade Yesu Kristo ɛkae. Asɛm a ɔkae ne sɛ wotɔ kasa mu ɛwɔ Luke chapter 23 verse 34 ɔse Father, forgive them. For they do not know what they are doing. Ah. Bia do kwati timu eti se. Naka uo tu mi se. Uma uja fri suru na bashi safono na ufri asendu anasono. Papei. Eka se ja. Fache wong. Na wunim dia wari ye. Edo kre. Sada san nim dia ye ya. Eka ya nye. Na ikwa se. Okwa asendu anasu. Enintino. Umwana no. Wanka hwe umwana no wanka hwe. So nim se nkwa je juma no. Se so wie. Ti Yesu wababe wu ama ye. Me omanfre niya na mini chafa. Ewa nkwa je mu. Ti wie juma no. E juma ne wie ye no. Wanka se unyankuru ponse. Ani ne jase fetu ya wakawu. But as some kind and say, Eja, fetch a woman, I will name the hour. I didn't try. One woke bona send your mono. One wadin that doa, Nania, Monsieur, a brapper please sass in the andersona, ye bono, ye did ye friend say, a din that doa. A trinity or a din that doa bonny sim, bonny sim, Nanka nine way, combo back, umpunja back way. Na, or can you mean in our so? Or did that do a massa? Ura. O yaw ben pa netisa. And so, ni nechino. One wokuno, o pompa in my own. And he, I dad in Yusia awa. Yan so, just say Yusia say. O yawu bia ye de asenya no so Yesu Kristo abewu ama yedada nti ye ni asenya so bia ko sa se ye gini difference Kristo o kra agye nkwa buni asenya no so ko but wo dwuma bi edi dwuma se wudi ne se se wuni e bi di o hawo ni atete ye ni amane e de hawa dwun abo mpa ye ma no se onim dia o yanka onye e bia me kama asem se Eni penti, eni pa woho. Se wo sware anapadako. Na, bepi na unkwana, unanamabo nti unhunu biya. Masa ube suru, ube tosu. Na ube nanti, ananti anachiso kwa peni pa, pese unhuni peni. Na ade nti na ye tayo hon. Pape ya otu mubu wafo sware. Na, diya nenefre unhuna ade, batimios. Timo, Baba Timios. Nyo kwa la bremu ni yewune nifra. But oti Yesu Kristo nino. Oti yemu kase David bahu mi mobo. Na Yesu yehu ni mobo. Adi nise unu ya hawa. Na unu ya duu kwa titimi ma unu ni mobo. Yansu, yensho mercy. And justice. Efu bi biato tu na kwem pepe. Sanse ruano edin ka be ye bi amaye. Na ye kunu mpo no na o sre. Ba do sen ana wa ha wadwe a wasrama wo. Obi so me mon pa ye ma me tan fuda. O bon pa ye a se o bon ma o tan fuse raje sakra na dwen. Ons is some free the bonnie on. Asia and Radio Jesus Christ. A brother signed a single anison. As a man, all can you say, Father, forgive them, for they do not know what they are doing. We name their warrior. If I chow them, we name their warrior. Sergeant, I'm a stray. I says, I nano pay. Uni bia fomo. Na uki ekwe mu. Mbosumi ekwe mu. Afi ekwe mu. Ubia fomo wa. Endeme selese bra. Nya de iskisu. Kwa sendi anasono. Osrema ofufra. Wonsu. Fache unu ya. ɛno na wobɛtumi de adi mmara no nyinaa soɔ yɛmehyira wo sɛ wotie nkwasɛm ɛyɛ mosomfo Akwa Ifod ɛnam Lifeword Media Ministry so na ɛde saa asɛm yi abrɛ wo bɔmmɔden ara sɛ womfa Kristo sɛ wokra agye nkwa a ɛberɛ ni nkwagye wura no ɔserɛ ma yɛn po ɛberɛ a wɔasɛ nnua no so no nti wobɛka sɛ Awurade famfo nsoɔ kyɛ me sɛ twerɛsɛm sɛ yɛn nyinaa yɛbɔno Nyankopɔn anim nyam abɔ yɛn ɛbɔne akɔtua ne owuo nyankopɔn adoma kyɛ ne daa nkwa wo werɛade yesu kristo mu ɔdi ma wo ɛserɛ sɛ yɛnim deɛ yɛyɛ anka bɔne yɛnyɛ nti wode sa to bɔ sɛ Awurade mefaw sɛ me kraa ɛne bakye nkwa sɛ wobɔ saa mpae wei a sɛ kristo mfa sɛ me kraa gye nkwa na fa mfo nsuo bi akyɛ me wogye mfo nsuo tom na wobɛwu ama me wowie nkwagye adwuma no ama me sɛ wobɔ mpae na woka no akomam a ɛnɛ ɔsoro ani agye sɛ kristo bɛnda a ɔrenyɛ ɔyena ba bɛsɛ sɛ wobɛtu anama wo apɛ asɔre a ɔkyerɛkyerɛ twerɛsɛm nokware mu na tu ɛne wɔntu anama wo na me sɛ woyɛ saa onyame bɛhyira wo nyamehyira wo sɛ wotie nkwasɛm me telefone nɔma yɛ 0244869499 0244869499 ɛyɛ mosomfo Akwa Ifod ɛna ɛma no mokya asɛm yi mekasa firi Lifeword Media Ministry a nkorabata baako ɛwɔ Ghana nyamehyira wo bye bye